Nezitsa nzenze, mukazi wapandi, buli jengola, ntimala ya kenderi, ekimfumyacho, dala chitonya kibuze, oboli abondo kakawoli, ejitufumyachicho, katimasa chimanya, okuba kawoli. Veya menyo kwesigwa okuva kulono ebyaffe byakwata byonna byakwaha Sawuli yaffe. Kadimazo chimanya okuva kawoli lwe yamenya wensigwa okuva kulono ebyaffe byakwata byonna byakwaha Sawuli yaffe. Nkola bukozi okutereka ensimbi enyumba ne tuzimba tubeera waffe naye ne mutulumba oluvanyuma kimala yapangamo newebuzani yakwana munewe wadde yagende mwa munne simala kundaba okulabika obulungi kimala yazitulide tulabene nakwe tujoza kwenganawo ngakawa tachata twalijulide mukoje singeyo. Yo.